Boss on the mix.
Boss.
Alongside G-Man and Konsu.
Yeah.
Ako.
Wanda ni uliza mbona napenda Mungu. Kutani fiyate, kutani penda.
I'm so beautiful, so wonderfully made. Oh yeah, yeah, yeah. I'm in it for you, so much I feel wonderfully cared. Oh yeah, yeah, yeah. Kama si Mungu kunipenda mi, no salvation. Kama si Yesu kunifia mi, no salvation. Wanadamu wana mapenzi chocha, chocha. Ukisha tumika mapenzi wisha, wisha. Wanadamu wana mapenzi chocha, chocha, chocha.
Rose to clean hat, Mr. Fisher clean but my papa ana cha songa me meza kieta sidina my la 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 for you imezidina so na sta 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 mastama for you that.
Kupendwa na Yesu ni raha.
Kupendwa na Yesu ni raha.